and the music. It's just God that many bless, na many talk kulali nkuta. Dream sick of valley, so rebellious Queen Kunta. My message iko clear, toka na leto kwa dunia that I should go for it. Hakuna kitu cha kufia that I was born for it. So no pressure, no no, nataki kesha they know. Miku feli, no no, swezi anguka they know. Na napiga goti kuvipata, prezni nyingi fully bada. So kwa nguvu zangu tu, ni kwa nema zake baba. Writing legacy, now nikona ngoma na commando, that's history. Toka mitaa mpaka chati sio laki ni bidii. Walidhani hatutofika but guess what?
It's your time, yo. It's your time, yo, yo, yo. Muda wako, show the world. Stay put.